waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Baadari Beel ayaa sheegay inuu sugi la'yahay sidaa sumcaddiisa iyo magiciisa uu u nadiifin lahaa.
I'm looking forward finally to having my day in court. I'm innocent of these charges.
Waxaan aad u sugayaa inaan ugu dambayntii maxkamadda hortago, dembiyadaas ma aanan gelin, waana been abuur. Arrinta tacadiga galmoodku waa wax karaahiyo aniga igu ah. Afhayeenka Vaticanka Greg Burke ayaa sheegay in baadariga ugu weyn diinta Katoliga Pope Francis uu baadari Beel siiyey fasax si uu isaga difaaco dacwooyinka loo haysto.
The Holy See has learned with regret the news of charges filed against Cardinal George Pell for decades-old actions that have been attributed to him.
Baadariga Wayn waxaa loo sheegay warkan oo amid uu ka naxay oo ah in baadari Beel lagu soo eedeeyay falal dhacay sanada badan ka hor oo isaga loo sababeeyay. Baadari Beel isagoo ixtiraam weyn u haya shuruucda wuxuu go'aansaday inuu dalkiisa dib ugu noqdo oo eedahaas uu wajaho. Baadari Beel ayaa ah madaxa arrimaha maaliyadda ee Vaticanka, waana qofkii ugu sarreeyey Vaticanka oo lagu soo oogo dacwo la xiriirta tacadiyada dhanka galmoodka ah. Ku-xigeenka taliyaha booliska Victoria Shane Patton ayaa sheegay in baadari Beel loola dhaqmayo sida loola dhaqmo qof kasta oo baaritaano noocan oo kala lagu sameeyo.
Cardinal Pell is facing multiple charges in respect to historic sexual offences and there are multiple complainants relating to those charges.
Baadari Beel wuxuu wajahayaa dacwooyin badan oo la xiriira falal galmood ah oo waqti hore dhacay. Dad badan ayaana dacwooyinka kala duwan soo gudbiyey. Intii aan wadnay baaritaanada baadari Beel, waxaa soo baxayay hadallo iyo warar laysla dhexmarayo oo warbaahinta lagu qoray oo qaar la xiriirinayo baaritaanka, qaarna dacwooyinka lagu soo oogayo. Marka waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in qaabka iyo nidaamka loo maray dacwooyinka baadari Beel inaysan ka duwanayn qaabka loo maro dacwooyinka kale ee la xiriira tacadiyada galmoodka ee waqti hore dhacay. Taliye Patton ayaa sheegay in baadari Beel dacwooyinka lagu soo oogay iyadoo tala saas ay bixisay xafiiska dacwada ogaha guud. Wuxuuse sheegay in go'aanka ugu dambeeyay ee dacwada lagu soo oogay baadari Beel ay lahaayeen booliska Victoria. Ku-xigeenka taliyaha ayaa sheegay in baadari Beel uu xaq u leeyahay inuu helo nidaam maxkamadeed oo cadaalada.
It's important to note that none of the allegations that have been made against Cardinal Pell have obviously been tested in any court.
Waxaa muhiim ah in la tilmaamo in eedahaas loo soo jeediyay baadari Beel inaan hore maxkamad loo geyn. Baadari Beelna sida muwaadiniinta kale uu xaq u leeyahay inuu nidaam maxkamadeed oo cadaalada maro. Si loo ilaaliyo sumcadda iyo nidaamkana, waxaa lagama maarmaan ah in cadaaladda dhinacyada kala duwani ay helaan oo baadari Beel uu ka mid yahay iyo weliba kuwa soo dacweeyey. Paul Collins oo hore uga ahaa baadari kaniisadda Katoliga ayaa ku tilmaamay dacwadan mid aan hore loo arag.
There'll be very considerable surprise in the Vatican. It's going to be very, very difficult for Pope Francis.
Vaticanku aad ayay ula yaabi doonaan arrintan. Baadariga madhabtan ugu weyn Pope Francis waxa ay ku adkaan doonta waxa uu ka yeelaya arrintan. Wuxuu sheegay dhowr sano ka hor markii eedahan ay soo shaacbaxeen inuu ogol yahay in nidaam sharciyeedka sideedii loo maro. Haddana sidan ayaa dhacday, marka waa inuu go'aan ka qaato. Dr. Pam Stravolopoulos oo madax u ah urur u ololeeya dadka dhibaatooyinku ka soo gaareen tacadiyadii kaniisadda ayaa sheegay in xaqiiqda ah in dacwaba lagu soo oogay ninkan ay guul tahay.
For so long, people who've been respected in public life have often been seen as untouchable. But the fact that so prominent a person has
waqti badan ayaa dadka bulshada dhexdeeda ixtiraamka weyn ku leh loo haystay inaan la taaban karin. Laakiin xaqiiqda ah in qof sidan caan u ah uu hadda wajahayo dacwooyin inay ka turjumayso mabda'a ah inaan cidna sharciga ka sarrayn. Baadarigan ayaa si babliga aan kaniisad u hortagi doonin mustaqbalka dhow inta maxkamaddu ay socoto. Booliska Victoriana waxa ay sheegeen in baadari Beel uu maxkamadda Melbourne hor iman doono July 18-keeda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.